6.
Another one, she got a big bum bum. She always on top. She give me something new. That's why I'm fine, yeah. Sweet body, body, yeah. Body so fine. I salute your body, yeah. Body so good. Ataka mani taza safari yetu. Obanzi damgoja tufike sare sare. Ata wembali tana mwaza bado damgoja. Mina ye tufike sare sare. Uyu bichwa uyu ayanafanya nsilale. Uyu choga uyu mwenzi nusipo mwona. Uyu bichwa uyu anafanya nsilale. Uyu choga uyu nanu nusipo mwona. Mimi kwake kamtoto wo 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 wo. Alibembeleza wo 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 wo. Kunipenda watu wapendi. Siku nenepa huku kachosieni. Hata kama unanipenda fanya kaunipendi. Nilia adhara ni kwa kupikendi. Kwani haya yetu mapenzi gani? Yanafanya na hisi nipo peponi. Sio kwa utamu huu mpaka kichogoni. Adina hisi na vyo pita mishipani. Uyu bichwa uyu anafanya nsilali. Uyu choga uyu mwenzi nusipo mwona. Uyu bichwa uyu anafanya nsilale. Uyu choga uyu nanu nusipo mwona. Mimi kwake kwa